Onani chitunzi tunzi cha kumi ndichi sanu ndichi modzi. Abraham awerenga nyenyezi. Genesis chapter 15 verse 1 ufika pa 21. Mulungu anacha Abraham bwenzi lache. Anati fuko la Abraham adzakhala anthu ache nthawi zonse, koma Abraham sanali okondwera chifukwa analibe ana. Ndipo Mulungu anatulutsa Abraham kubwalo kwa hema lache nati, yang'ana kumwamba nuwerenge nyenyezi ngati ungathe. Udzakhala ndi anthu amafuko ambiri monga kuchuluka kwa nyenyezizo. Abraham anakhulupirira lonjezo la Mulungu, ndipo Mulungu anakondwera naye. Mulungu anauzanso Abraham nati, anthu afuko lache adzakhala eni dziko la Kanani.